that sun my scans but can't kill a day in kobisi na hustle kuhasu sitimizi maitaji malimwengu ya niatama nasa hao kwa hiyo yesu ndiye mwamba mwamba uponyazi na mwamba uokozi that is a true story let me tell you story nothing I want the Lord and so post war Lord is the provider Satan is the killer nothing I want the Lord and so post war Lord is the provider Satan is the killer king of fear and then I'm of the ghost fair. Oh ha ha I am maisha tunayopishi kwa tini wema wake Mungu ametupenda ametulinda ametusaidia hatupitii magumu tunaishi kwa tini wema wake God anatupatia tunachotaka tunakula tunashiba kwa nguvu zake yeah God ni mso hakuna anayemshinda maisha nayoishi ni kwa ajili yake
siku hizi wala ameniona kando
kando
siku hizi wengi wajiona mbali
mbali
kando
kando
siku hizi wengi waliona mbali
mbali
nazidi kusonga mbele bado wako pale pale mimi nang'ang'ana niende kwa sitaki kuwa nilivyokuwa juzi leo sikuwe kaa jana na jana sikuwe kaa leo hey team trend love intuition maisha poa God azidi kutubless atupiganie tukue na amani hata pia na upendo maana nini tuko mbali kani kazi tusaidiane wo ha ha
siku hizi wala ameniona kando
kando
siku hizi wengi wajiona mbali
mbali
siku hizi wala ameniona kando
kando
siku hizi wengi wajiona mbali
mbali
watamani kuniona mimi na shine wanatamani kuniona mimi na diamond step na make wanna hate everything we na do wanna hate umoja ni nguvu tengano ndio dhaifu tupendane kwa kikubwa na njia vita vya mara kwa mara vitupa hasara amani na upendo kifaa tukimize hiyo haha sikiza hiyo
siku hizi wala ameniona kando
kando
siku hizi wengi wajiona mbali
mbali
siku hizi wala ameniona kando
kando
siku hizi wengi wajiona mbali
I rule them all, haha, yeah, blessings are born.